Yeah. Yes. Yes. Yes, my king. Yes, ofumu yanga. Bwezilanga. I believe in his word, I believe in him, and I know that believing in him, I'm not believing in vain. One day I'm gonna testify, and I'm testifying on this bit. Woo!
Yesu 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 ndino bwezilanga Yesu 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 ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino bwezilanga Yesu 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 ndino bwezilanga Yesu 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 ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino bwezilanga
Mene ine wosa polo moka Yesu sindi mamudziwa ine ndinale mundim Kumango pula maskando life yo mazuze Ndinale opanda mwambo makolo osa wamvira Timule nkala mulila moyo wanga sota mvira Koma Yesu ada chisomo chake ya Chinandi pulu mutapano ndine watopano Ndina sambiti dwa ndi mwazi wake na yelaso Satana sine wake ndine mwana wa mulungu Yesu pota mila panga, Yesu tantwe ranga Sindi zamu taya kulikose zamu tata Ambye Yesu muma nigonde kane yineyo muna nefe Mule meke zeke in, Yesu mulungu wanga ine ey Se muma lepila muma nigonde chipulo moto mwayinu ndapeza ya ya
Yesu 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 ndino bwezilanga Yesu 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 ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino bwezilanga Yesu 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 ndino bwezilanga Yesu 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 ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino bwezilanga
Uli yo, mutsate Yesu yo Kupanda Yesu Kristo ndi wakugahena ko Yesu amapulu mutabale bwerani Zipele kene kwa ambuye akusintani Satana kufuna akuono ngere tsogoro Kuma mukanize ndipo iye atakutawa Yeah, yeah, yeah I denounce him, I renounce him Iwe ndiwe wake, mulungu akufuna kuti akutsogolele Lekana nalo dziko iwe usalitsatire Mbuye wanga data kumenyera songondo Satalola kuti satanaso akunyenge Yesu anakufera, anabwelela iwe Tamuta mangileso ndepo akupata moyo Brother!
Yesu 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 ndino bwezilanga Yesu 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 ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino bwezilanga Yesu 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 ndino bwezilanga Yesu 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 ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino fumu yanga Yesu Yesu ndino bwezilanga Yeah.